kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Asxamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa caamsaa 18 bara 2023 akka Itoophiyaatti immoo caamsaa 10 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu aan Bafqaaduu Morodaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee qorannoo waldaa miidiyaa dubartoota Itoophiyaa waa'ee rakkina yookaan dawaa qorichaa HIV Tigraay keessatti muudate waa'ee haleellaa hidhattootaa magaalota naannoo Oromiyaa irratti raawwatame akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduudhaaf immoo Mitikuu Fiqaaduutti sin eegaa jira.
Qorannoo haaraa Itoophiyaatti fo'umsametti hirmaannaan dubartoonni Itoophiyaa keessatti miidiyaa irratti qaban 112 qofaala jedhe. Qorannicha waldaan miidiyaa dubartoota Itoophiyaa akka fo'umsetti dubartoota ogeessota ta'anis ta'e kanneen biroo miidiyaa irratti yaadni isaanii akka dhaga'amuuf carraan isaaniif kennamu ammayyuu gadaanaa akka ta'edha. Hooggantuu waldichaa kan taate Riibqaa Taaddese miidiyaaleenis ta'e gaazexeessitoonni dubartoota ogeessota ta'an ogummaa isaaniin miidiyaa irratti xiinxala akka kennaniif fedhiin qabanii fi amantummaan isaan irraa qaban gadaanaadha. Kunis seenaa duraan dhimma dubartootaa irratti himamaa tureen dhiibbaan tureetti fufuu isaa agarsiisas jalan. Rakkoo kana furuufis waldaan miidiyaa dubartoota Itoophiyaa maqaa fi ogummaa dubartoota xiinxala miidiyaa irratti kennuu danda'anii qaamolee odeeffannoo fi miidiyaaf qooduuf akka jirudha jala gabaasni Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el erge.
Kunsa yeroo naannoo Tigraay keessatti namootan vaayirasii HIV wajjiniin jiraatanuu fi hanqinni qorichaa muudachuu isaatii fi namoonni kun rakkinaaf saaxilamuu isaanii biiroon eegumsa fayyaa naannichaa beeksisee jira. Oduun kunis dabalataan itti fufa.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaa waggoottan lamaaf tureen hanqina daawaa fi meeshaalee deeggarsa yaalaa ammayyuu mudatee jiruun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraachaa jiran rakkoof saaxilamaniiru jedhe bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hoogganaan kutaa ittisa HIV kabiiroo fayyaa naannichaa obbo Fissaha Biraane. Obbo Fissahaan akka ibsanitti waraanichi rakkoo namoomaa hedduu fidee dhufeeru keessa namoota vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru daawaa dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jirus jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun maqaleerraa kan gabaasee Mulgeetaa Asbahaati.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa Dabra Tsahaayi jedhamu keessatti lolaan bishaanii erga uumame 7 ta'us jiraattonni sababa lolaa sanaan kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii ammayyuu gara mana isaaniitti akka hin deebine dubbatanii jiru. Beelladoonni isaaniitiif qabiyyeen isaanii lolaa kanaan kan jara manca'e jiraattonni akka jedhanitti mootummaan naannichaa gara mana isaaniitti akka deebi'anu akka gargaaru gaafatanii jiru. Oduu kanas itti dabalaan kan nuti Mitikuu Fiqaaduuti. Garuu itti gara oduu kanaatti hin darbin immoo gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiranu Saawudii keessatti marii taasisaa jiran yemmuu jiranu kanatti magaalota naannoo sanaa yookaan Andurumaanii fi Kaartuum keessatti dhoo'insi yookaan immoo haleellaa xiyyaaraan raawwatameen haarri gurraachi samii irratti mul'achaa jiraachuu isaa Rooyters gabaasee jira. Oduu kana kan Mitikuun dabalataan nutti himu.
Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan wal waraanaa jiran Saawud Arabiyaatti waraana dhaabuuf mariin jalqaban xumura hin argatiin hafus ammas waraanni akkumatti fufetti jira. Roobii kaleessaa Rooyters viidiyoo diroonii argadhe jedhee gabaaseen kaaba Kaartuum Omdurmaanitti haleellaa xiyyaaraa lafa gabaarratti raawwateen aarri gurraachi hangaan olaanaa ta'e samii irratti mul'ateera. Akkasumas loltoonni humnoota wal waraanaa jiranii lamaan
warana walitti banani warru kutaa akka turan jiraattonni himaniiru. Gamabiraatiin roobii kaleessaa Sudaan kibbaatti gorsaan siyaasaa humnoota waraanaa Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganamanii Izaat Yusuf ibsa kennanii waliin marii qaamonni lamaan Saawud Arabiyaatti taasisaniin karaa nagaa dhibdee isaanii hiikkachuuf fedhii akka qaban himaniiru. Izaat kana kan jedhan Pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salva Kiir waliin erga mari'ataniin boodadha. Pirezidaantii Salva Kiir akka biyya ollaatti waldhabdeen keenya karaa nagaa xumura akka argatuuf tattaaffii taasisaa jiran waan jajjabeeffamuu qabu jechuunis himan. Humnoonni waraanaa isaanii uummata nagaa da'oo taasifachuun waraana gaggeessaa jiru jedhamuun komii isaan irratti dhiyaatu sobadha jechuunis ibsaniiru. Izaat kunis humnoonni waraanaa keenya naannoo Kaartuum 190 ol to'atanii jiru jalan. Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran yeroo darbee Saawud Arabiyaatti waliin dubbii taasisaniin dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaaf eegumsa taasisuu kan jedhu irratti waliigalanis ammas waraannii fi haleellaan xiyyaaraa akkumatti fufetti jira. Kanas kan cabse humnoota waraanaa Al-Burhaaniin durfamanidha jechuun komataniiru. Azaat gorsaan dhimma siyaasaa Mohaammed Hamdaan Dagaloon.
Ammas itti oduudhuma wal waraansa Sudaan kana keessaa hin bayyine namoottan sababa wal waraansa kanaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi gargaaruudhaaf kan oolu doolaarri biiliyoonii 3 akka isa barbaachisu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaanii dhimma baqattootaa beeksisee jira yookaan gaafatee jira. Oduu kanaafis mitikku.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR wal waraansa Sudaan keessaa ji'oota 2 deemuuf jiruun gargaarsa namoomaa taasisuuf maallaqni doolaara biiliyoona 3 na barbaachisa jedhe. Akka karoora jaarmiyichaatti hanga dhuma waggaa kanaatti maallaqa doolaara biiliyoona 2.6 qabamee ture. Yeroo ji'a hin guunne keessatti baajatni dabalataa doolaara miiliyoona 800 dabalataan barbaachisee jedhe. Kunis hanga dhuma waggaa kanaatti namoota miiliyoona 18 ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisuufidha jala jaarmiyaan dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Namoota sababa wal waraansa Sudaan keessaan biyyoota ollaa kanneen akka Chad, Misir, Itoophiyaa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Sudaan kibbaa keessaa gargaaruuf maallaqni doolaara miiliyoona 470 ol akka barbaachisu iyyata kana keessatti heereera. Maallaqni amma barbaadamu kunis namoota miiliyoona 1 ol deeggaruuf akka ta'es jedhame. Wal waraansa Sudaan keessaan hanga ammaatti namoonni 1840 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uun godaananiiru. Kanneen keessaa namoonni 200,000-20,000 ol ta'an biyyoota ollaatti godaananiiru. Karaa daangaa matammaa namoonni 20,400 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii gabaasni jaarmiyaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni hima.
Yaa'in biyyoottan garee 7 yookaan G7 jedhamu jimaata borii biyya Jaappaan magaalaa Hiroshimaa keessatti jalqabamuuf deemaa jira. Hoggantoonni biyyoottan miseensa garee kanaas garasitti imalaa jiru.
Pirezidaant Joo Baayiden yaa'ii biyyoota garee 7 irratti argamuuf imala gara Hiroshimaa Jaappaanitti taasisaniin muummee ministeera Jaappaan Fumio Kishida waliin mari'ataniiru. Hoggantoonni biyyoota addunyaa baay'een biyya Jaappaan kan gara lixaa magaalaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf boombii summaa'aan yookaan atoomik boombii rukutamtee turte ga'aa jiru. Dhimmi waraana Raashiyaa fi Yuukireen mata duree dubbii yaa'ii biyyoota garee 7 kan si'anaa ta'a jedhames eegama. Muummeen ministeera Jaappaan Fumio Kishida yaa'ii kanaan alatti addatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waliin dubbataniiru. Akkasumas muummeen ministeera Jaappaan muummeen ministeera Biriitish Riishi Sunaak waliinis addatti dubbatanii jiru. Yaa'in biyyoota garee 7 kun jimaata boorii ifatti ni jalqabama.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gala gabaasaalee keenya birootti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishootuutii fi Olonciitii keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatameera jedhameen namoottan 7 ajjeefamuu isaanii hanga'oonni magaalota kanaa himanii jiru. Halila Chamsasa did Barakumala Mati, could Aishani hit at Tota Warana, Bilisuma or Motini, Magala Olinchiti Rati Rawatamini, Namoni, Mesha Harkain, Kamnilama, Ajefamu Isani, Hoganan, Policy, Anna Bosati, Commander Muhammad Yasufi, Sagale America, Timanijuru, Kanumani, Kawalkabate, Magala Bishotu, Timo Chamsa, Jabarakumal Kurashan, Barakumala Kurashani, Halila Rawatamunisa, Galila Rawatamusa, Wajra Communication, Magala Sanati, Kantani, Obo, Dajani Bajiro, Dubatanijiru, Immakanasimo, Maddi Odu Addis Standard Gabasera, Balina Gabatakanas, Aidam, Utuarakaba, Walina Chakas.
Nan Oromia Gotina Shabahama Galota, Bishoftu for Olanjiti, Kamon Hitatan Ban Halilara with Jusani, Angon Magalota Kanini, Himanijru, Oganan Policy Anabosat, Commander Muhammad Yusuf, Sagali America Takaymaniti, Halila Karra, what it were an Abusuma or a moti Jetun Himan.
Namanaga, Berti Lamavi, Dira to Kwajisani, Kam Namanaga, and Madison Mudu Berti to Kovi, Dira to Magala Kis, Magala Gizat, Magala Orangiti, Anabosat. Tapi kutani kuda tu kopi ulaka. Anak kuda curah motumba ni, umi kuda kawat ada dahi ufra debisa jira. Kani ajiye, kana kangkabi.
Commander Muhammad Ukaz ni humno ta motumba afi warana bilsumba orang mukidut tibaname saat itu ni fturofi yerosan tisocchinna mafki jiba dengkami turijaran. Terkam humno ni motumba magala orang cikis aturan furatanin hidatu takanin magala cikis sabasun dan amerijunis dubatan commander itu. Hal mau fakatun magala bishoftu tijam saja barakumala mafkurashan. Halilan, it atota inuman isani himbe kamni rawatami rajachun, et gautama wajra communicationi, magari cha, bodejani bajro, dubatani jurum. Obodejanin, halilan kun wajra policy kutabul chin set alalaka targamut, halka wala kaka rawat em muto, inuman it atota kanini himbe kamni jiran. Obodejanin akasabahima at this standard jiramutimaniti, halilakana polson, hoji egum sa wajra policy sanaraturan afur adji famani rujeran. Obodejanin, inuman it atota kanini be kamurabatus, hidamto. To annusira jalajran manahid aki sabasuf tata fintai samira jiran. Gawratin garein finchiltota warani bilsumma oromo kanandra wal labdi juru tasgabbi sudaf marina ga Tanzania ki sitaiz famitri ratti wal huwannar gahami falle sudan lolton federala halilla ra watani rujechun himati. Warani bilsumma oromon akajirutti lolton federala nan oromia bakiwan addadda ki suma wal laggalita wal laggabha shwa bahafi shwa lita arsi boran harargefi horrogud Rukisati Halila Rawataniro, Dubima Warana Bilsuma Ormo Itla Dunya Oda Tarbi Halilankun, Falla Walwanu Garillaman Irregahani Tijun Sagali Amerika Himanim.
After the conclusion of the preliminary talks in Tanzania, where we had a mutual understanding that de-escalation must be a priority, the Abiy regime unfortunately chose a different path.
Marindura Tanzania Bakawalubanun Walini Kesati Umameti Egaga Gesame Boda. Muddama jiru gaditi kesun dursi kankenna mufi kabutore. Kannama gaddisi su motumman abi yigaru dandi addate filate. Na nole nutito anne jiru hunde ratti hale laba labane. Lollikun heddu hammatera.
Halilla wanjir aman kannin ilalse yalin irradi debidan angawotana no federala akasumas komishini fi manamari mirgotana mama Ethiopia ra odifanno balina kabu argachul aftazni harraf milkofni. Yerotanu tikanarganyote kabannidi anna gabasa gali amirkatif sahaydamto finfinirra.
Tole amamo garagabasa birati darbina gazit esitun malkamso salamoni. Sagankar radio yimmechishi jedamu kandubartota badiya irrati tiye fate kope sudani bekam tusi sagantan ishe warrat ira kani inirmachivne yokanimo kani kodu ajechudani kekni irrati tiyate jira ishengaru sagale dubartota tuyu media kanarrati agge fatama jetti imma kanarrati gabasa maya misikiri finfinne ra kendesite mitiku fikadu akkattanuti sinidiesa
Dagge fattota hanga tokkof sagantan gazetesitun malkam saw salomon torban torbanin qopesitu dimmota fi qamota tikko irratti kan tiye fetela sagantan ishe maqa yimmechish kan afana marifan darbu jirenya dubartota badia ethiopia irratti kan tiye fetela
yesetochu tarik ndidametna dargalle min yahal qanacho kabad endohone agaj endelillacho
senan dubartota akkat aga mutasafner Gergar Satokusung Abatin, Jireni Sani, Hagam, Akka Urfatata, Agar Sivnir. bishaan waraabuuf fageenya isaan deeman gargaarsa tokkollee osoo hin qabaatin gabaa yemmuu deeman hagam akka isaan dugdatti baatan hojii isa kana yoo fixanis hojii biraa maal akka isaan eeggatuuf osoo hojii biraa hojjetu ta'e silaa maallaqa hagamee argachuu akka danda'an faarratti sagantaawwan hojjennee dhiyeessineerra.
Sagantaan Yimmachish dhaabbata faawundeeshinii Biilii fi Meeliindaa Geetsiin kan deeggaramu yommuu ta'u waggoottan afur darbaniif himmoota fayyaa fi barnoota dubartootaa fooyyessan irratti xiyyeeffachuun qophaa'aa tureera. Dubartoota baadiyaa Itoophiyaa keessa jiraniif akkuma warra dhiiraa sagalee isaaniif bakka kennuun barbaachisaadha jetti malkaamsa'u.
Seetoch bichaa naachaa wayii si agar usti. ችግር ያለባቸው ሌላ ብዙ ማብራሪያ ችግሮች አሉ አይደለ ወይ
የሮንዳ ዋይ ዱበርቶታ ዱበት ዋይን ወረዲራው በየከነ ከሰት ወረዱ በርቶታ ቆፋት ረኮ ቀባ ረኮ ሐዋሱማ ባየ ቀምናና አንጅሩ ለሞኒ ተኮተኮሞ ኢመከነረት ሰገንታ ቆጴሱን አከዋንጅሬኛ ቀናኔ ትፍረቱ
ሰገንታን ይመችሽ ጠገፈቶታ ፊሆርዶፍቶታ ወረዲራ ኢራ ዱብ ዴቢ ጋሪ አርገቻ ጅራ Gamakani nofirra dhiibuun jiraatus jetti malkaamsa'u. Beteleem Nagaash miseensa waldaa miidiyaa dubartoota Itoophiyaati. Sagalee dubartoota miidiyaan dhageessisuun walqixxummaa koorniyaa fiduuf ga'ee guddaa qaba. Garuu Itoophiyaa keessatti barsiifataan dubartoonni sagaleen isaanii hin dhaga'amu jetti.
Mostly women are subjects of the media as victims and passive.
Baay'inaan dubartoonni miidiyaa irratti. Gumaachota sochii qaban kanneen hawaasa irratti dhiibbaa guddaa uumuuf dandeettii qaban osoo hin taane akka miidhamtootaaf sagalee dadhabuutti agarsiifamu.
Qorannoon bara 2021 ba'e akka ifoomsetti manneen hojii miidiyaalee gurguddaa jedhaman torba keessatti gaazexeessitoota dubartootaa dhibbeentaa 30 qofaatu Itoophiyaa keessatti qacaramee jira. Manneen miidiyaa dubartootaaf bakka hojii mijataa uuman hirmaannaa dubartootaa guddisuu keessatti ga'ee olaanaa ba'aa jiru. Akkasumas hojii isaaniinis fiixaan ba'aa jiru jetti Beeteleem.
I think maybe what we take from that is for us to advocate for more balanced
tari warra kanarra kan fudhannu hoji dammaqsuuti dubartoonni kutaa oduu keessatti baratamuuf madaalaa'oodha akkasumas hoji teknikaan kanaaf manneen miidiyaa warra hoji akkasii hojjechaa jiran ni dinqisiifanna akkasumas ni jajjabeessina miidiyaaleen warri kaanis akkas akka godhaniif
Sagantaa raadiyoo Yimmachish 77 raadiyoo Shaggar kan Finfinnee jiruun dhiyaata. Qabiyyeen isaas abbaa qabeenyaa miidiichaa kan taate gaazexeessituu dubartii jabduu taateen deeggarama jechuun himti malkaamsa'u qopheessituun sagantaa Yimmachish.
Karaasaa muyaa limdi bamannasaat endezii engidochin bittixayyiqi nakaleen bittaannaaggari.
Ogumaaf muuxannoo sheerraa ka'uudhaan nagorsiti. Sagantaa keenyaaf eenyuun dubbisuu akka hin qabuuf dubartoota kabajamoo baay'ee waliin akka hin wal arguuf na gargaarteetti.
Sagantaan akka Yimmachish Itoophiyaa keessatti baay'ee baratamaa miti. Ogeettiin miidiyaa Beeteleem akka jettutti ilaalcha dubartootaa miidiyaatti fiduun yaada dubartoonni miidhamoodha jedhu sana hambisuuf ga'ee olaanaa qaba jetti.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenyatti fufee jira qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. Naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti talaalliin ittisa dhibee koleeraa kennamaa jiraachuu isaa biiroon fayyaa naannichaa ibsee jira. Jiraattonni godinaalee talaalliin kun itti kennamuu eegalame sagalee Ameerikaatti dubbatan akka jedhanitti. Talaalliin kun kennamuu isaa mirkaneessanii garuu bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti talaallichi akka kennamaa hin jirre ibsaniiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbabaw kutaalee talaalliin itti kennamuuf karoorfame kana hunda keessatti amma danda'ametti bira ga'uun yaalamaa jira jedhaniiru. Gabaasa kanas kan nuuf dhiyeessitu Tsahaayee Damxooti.
Nanno Oromia Godinalation Kawira Ibe Kolera Ithammate Ibekana It Sudaf Tanalin Kenna Mujal Kabusa or different numbiro faya Oromia Tibene Ipsa Godina Leguji Borana Baha Bali Baha Godina Bali Arsilit Afi Borana Titalalinkun Kenamu Egalamira Jerami Talalikanas Demo Gatokoti Olikabe Namni Umri Danga Kam Kesajru Yukam Fura Tuyoto Amati Bakiwan Ibenkun Ithammate Namota Million to Kofi Garakuma Ibashanit Tisikanif Talalinkun Nikenama Fijamiram Drata Godina Jikanta an obobariso guye talalin kinnamu egalu erani garuba ke warra kunna genya jiro ti hawa sabra gaha injuru jiran
ben ko lera ko ni akuma be kamuna no ke natti ba innani ka e ture ke tattu gando ta ba dia bakka heddu ti bakka wi san ni dia an ka ne bakka go kan ni kayya yo kan amma hospitalo ni ngi retti rakon ko ni gar male ummata ni de ture li amande ni da to ma jira ni aga to ko garama gala ti kan anu karakon na genna Jurati Amatala Link and Namutal Kavamegra, then Yena Giranta Yu can Rako Magena Kabani, Tajila can Arkata and Jirani, the Kunukuni by Inani Umata, the Dajira, Kalalin Kuni Kinamujal Kabet, Ganda Kantichakova, Ganda Kantichakuni Paka. Albudni by in Angiro Ante by in Matati Nanos and King by Akanamoni Bakakarati, a chitti or Gau, the Wakanakik Benkuna Chipkar Malena Mandu Midatori. Kinamagala Anati of Kabu, Umani Kankabu Malifu, Umani Kandira to Badiada. Rakon Kunaki to Kutate Badia, Yoba Diakatika in Bolini, Magalatam, Adola, to Galarati Al Kabu, Umani Kankabu, Magalati to Benkun Rakokutamu to Antai.
According for no Wajrafaya Gudina Gujira Argam Hudli. Sutti hanga chamsa sadde parakuma labaf kudashaniti ragan kindai kan agar sisu namoni anale godini chakeza dibe kan afsat laman ibala mafi tigdem sagal yotaan erga diben kun godini sanatti mulates namon sagal lubun darbu ragan kun nebsam diben kolera kun godina asilitat ananan sobo kisatti mulaten namoni dibasa difi afurtami tokotaan dibe kan afsat laman yetranjechun talalin itsadibe kolera ega lamira jiran itgafama wajra faya godina arsilita obo mahammed gamadin
nan kolera Kesi tu reana toko ana namsabo kofa namsabo kesi na kasi njira kila fujiwa toko toko na msa na tujitama jira njia ala kisha sarati jimba tani dikama njira sarati hawa safi wanu jina dukesi social media zishini ujitani njira tani soda anji wani akasopa bishan cha wana nado tani kamera ndani tike ni kala bishango kule surafu ya safi seremoni finchani ni hala hiyalis misafikasa na taso madre de chato gijile njiru katani ama mo dula talande kina njira njira daima ni wakato ko kati usakanake na mhundu mafiki na madira njira ta ana sana hundu mafiki akena mbaka nisarge ta edifu na anu na makumati batuko jati nisa teti hiti bisha nisote nisote karosa nneti katarge tika wanea kabuja kaleza ngalibati na anu kumakuta sabere bisha nisote nisoko kenye njira njira talale neti fufaraga na muta kana ana kani deset ya utarge tika
Biron Faya Oromia, Minister Fayafi, and Institute Orano Faya Hawasa, Wellington, Talali de Gerson, Abata Faya Adunyara Argatin, Talali it's a cholera, Godinale, Ukubich, Tihamati case at Kenu Egal Sisusa, et Anam Biro Faya Oromia, Doctor Tasfaya Kapo, Sakale America Fimanium.
Talali cholera, Kunanduras, George Satan Arkander, Anna Lamakis, Kenemetre, Godina Valley, Kisati, Anna Gorofi, Anna Barbareti. Samboda kina talalin kuna madunya tijiru raka e tufisu mnandenye ama labani faya dunya mnispira faya federala kumakana korano na faya awasi itupia biro faya oromia olinta udani dozi nilene toko kumaribba kwa futa nisa gali sandika nishanka u argachudan gurina alishan kesati uya arfafara arra wita faya gale kena madiraji chuda agamati nira ujirun parsenta futa nito kore genye jira kanano tiga basa buyara udo mdabaletini uwezi kuni gurina alishan kesati yu akena mumale rejala bakie dara satila mota ani dozi kundikara ana murasa kesati kenama ana ini zuti kenamu ana kutaja kesati kenama benda kibalama ini saganta nisa de kesati dogu fata kai bufata talali kana kenna tibatoro abidevishan kesat kenna manjiju
kesuma yu godina lera kona ginya kaban kesat hawas bragaudaf malto jita majraju chunkan gaftaman Dr. Tasfayan inna ibsan
talali hundo yu koban kenin kamule de gerso tawalin tane kenna jichuda hermana nawasa murtesada koda fratoni baye murtesada jichuda platformi kana tifayidanye baka hundo inge nijenye baki satila umajru kaban nejira guyasa ditti aga basa rawru nabirati parsenta furtami tokore ginye rawin gujimu baye gari da biragini jenne amanna ichur garu madalle bakke yankini nagenya jirutti torbe kan duwat finna dontane kamisa ga awasan badura duwat finna dontane torban fulle fudanne to mala addadat fayedamudan ojjetto extensiono tafaya ganda kisi jiranitti teogeyi fayya volunteer staniti abile badat fayedamudani bakke garosne kana ningene jenne yanna ichur garu mo ko bekka malto kotokko kapko wan umamu maluf rakko momento jirusana buya talali deresan e yintu maraya de jinomanta kam
Tanalin itisa kolera anu takura jake sati kennamu egale kun gahamiti kanjiran Dr. Tasfayan hawasin toftale itisa kolera hordofun kul kulina unfaaf nanu egecha akkasumaz dibe kolera wanto tadabarsudanda anirra of egechun nyasat ee bilche fachudan akkasumaz bishan nugati fayada manifi nyasatin bilche fatan kul kule sudan dibe kana itisun barbajsatawu erani talalin dabalata akka hawasaf kakabufis biron fayya oromia kamule dimi ilalat walin hojje chajra jiran gabasa gali amerikatif sahi damto finfinirra
haye radio dan televizhinin ana kasumasi facebook irani kallati dan kan urdu fajirtanu sagale america saganta banu remote
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calak isusinif esina
United States Kenya dafi michowani idile addunya biro wajinta udane tudan kesatte nagan warakabe satae akabu ufi angol gana motumma sibilotan rufamuti akadebi ufi giddugalte hojjachajira chunshe nibekam imma negatif nagenya bir darbe Kenya fi United States fayya hawasa dabalate imotan baldina qabal biro ratti tumsata sisaju
Kenya remains at the forefront of the global HIV response. Today, that's nearly reached its 95 targets.
Kenyan debiya dunya kan ibe HIV ratti addadureta te jirti. Harrasuni galma sagaltamishan jedamurra gaudaf jedam. Yanni kuni namuttan HIV dan kabamani hunda kesa dibenta sagaltamishan addambasu namuttan addamba faman kesa dibenta sagaltamishani fi yala farra virusi chakennu namuttan yala man kesa dibenta sagaltamishani fi virusi igasani kesa jiru irfisu yokin akkan daballe gochu galmangauda
suni milkainsa guddam lubula kofsa inkamne barara jiruda karorri atattama president united states kan gargarsa AIDS Kenya kesatti ojjacha waan turefi waggoottan kurnan lamaafi tarkaanfi kana deggeruu keenyaafi nibon
yeroo amma milkaayinsa sanarratti dabaluudhaani gara bu'uura qabeenya keeniyaatiin isa keeniyaadhaani hogganamuufi maallaqa keeniyaatiin deggeramu akkasumas biyyattiin bara 2025tti to'annoo weerara HIV itti fufiinsa qabu galmaan ga'uufi ijjannoo qabdu milkeessuudhaafi hojjachaa jirra Investment in United States Kenya kesatti kesuma dimmowwan ijo kanneen akka technology odeeffannooti fi kunnamti qonna hanisa aarumsamuu danda'u irratti deggeruu fi waadaa seennee jirra kunis Kenyan bara 2030tti karoora galii giddu galeessa olaanaa irra ga'uudhaaf qabdu dhugoomsuuf gargaara
We're committed to supporting US investment in Kenya particularly in key sectors like information and communications technologies agriculture renewable energy
United States of Kenya ni walitti ufenya isanim karatar simo michummatin isa tumsa walo irratundai walkabajun akkasumasi mullata walo misoma ittefuvinsa qaburratti undaye kimsu ittefuf jechudan gulala narra yada satumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calaqisu ture qobbi labata qobbin labata din mota dargaggo ta warrafolle raba kasmasi labata lalata nan tiyefachuudan qindaye sini dihas barumsa hawasuma siyas
dinagdee arti faya mata duren du kamne jira qopin da mata ya da ke sana dage fato talle ko kai sa qabata akar matan sinafe jimata jimat qopin da mata jira fa ne mun kai
Aye sagalena America sagantan afan oromo qopi galgala kanaf qabu kan maratrawata qopi kenya ratiya da qabdan kara VOA afan oromo.com jedatin werga kara Facebook, Twitter da fi Instagram kenya ni sinwar gudan besu gulalane qopi kenya namo dandi qopi kenya kana kara media hawasatin kan sinin gajirtu to dubeora producer in kenya nugusu tamure tamre gulalane video latera avante ogesitoni teknika kan studio shantami sadafa ani kan sin kee summe saature bafqadu moroda wan wajinin turtane fi isingala te facca qopi kenya boretina ma wolete gulti ba kajirtan ti fayal sa taatin injenna nagakibula